Mupunziro loyamba mwapunzira cholinga chakukhala magulu. Osamalira ndi cholinga choti mukhale anthu okhwima mwa umulungu. Ndikudziwa mtima wa Yehova. Punziro ili tiona momwe Mulungu anapangira kuti zimenezo zitheke. Nehemia 1 ndime ya 5 ndikuti ndikupembedza Yehova Mulungu wakumwamba, Mulungu wankulu ndi woopsa, wakusunga pangano ndi chifundo, ndiwo akukonda ndi kusunga malamulo ache. Izi ndi zomwe zimapangitsa kuti wina aliyense wa ife ofanana ndi wofunikira wa Mulungu, tonse ndi amodzi, ndipo limodzi tikuyenera kupanga ufumu wake kuti udze ndi kulamulira pansi pano. Ndi khumbo lache kuti ufumu wache ukhale nafe magulu malo momwe Mulungu watiyikamo padakali pano komanso pa zonse zomwe ife tingathe kugwira. Mafunso okambirana. 1. Ndinu okonzeka kuuza magulu anu komanso abale anu zomwe Mulungu akufuna kuti inu mugwire padakali pano. Ndinu okonzeka kupeza malingaliro anu pakuphunzira kumvera pomwe akulankhula ndi mizimu wanu. 3. Abale anu angakuthandizeni kumvera Mulungu. 4. Mungawone kuchedwa Mulungu atagwirisa ntchito mphaso kupereka kwa abale anu poyamba. 5. Ndizoona Mulungu amapereka mphaso ndi cholinga kuti mukwaniritse malingaliro ache omwe iye wapereka kwa inu, ndiko kupemphera chida kuti mukwaniritse malingaliro amenewa ndi Mulungu yemwe amaganiza ndipo sakondera. Zida zomwe Mulungu amapereka za mbaibulo timazicha mphaso, ndiponso ndi mphaso. Kodi izi sizi kusonyeza pa zomwe takambirana kale kuti ife tonse ndi ofunikira kwa Mulungu, ndipo ndife ofunikira kwa wina ndi nzache. Tawerenga kale mphunziro loyamba, tikubwezeretsa phunziro lachiwiri chifukwa zikufanana ndi zomwe zikupezeka mbuku la Aroma 12 ndime ya 4 mpaka 8. Pakuti monga thupi limodzi tili nazo ziwalo zambiri, ndipo zonsezi sizili nalo ntchito imodzi-modzi. Chomwecho ndife ambiri tili mthupi limodzi mwa Khristu. Ndi ziwalo zinzache wina ndi wina, ndipo pokhala kwa ife ndi mphaso zosiyana-siyana monga mwachisomo kwa ife kapena yakutumikira, tizipereke ku utumiki uwu. Kapena iye wakuphunzitsayo, kapena iye wakudandaulirayo, wakugawira, achite ndi mtima woona. Iye wakuweruza, aweruze ndi mtima wake. Iye awakuchita chifundo, achite ndi kukonda mtima. Ndapereka mphasozi mawu osiyana, chonde mverani chifukwa chakuti ndipomwe pakuchokera mafunso okambirana. 1. Mphaso ya kulosera kwa ena zomwe Mulungu akumuuza kuti anene. 2. Mphaso ya kuphunzitsa, mphaso yotukula mizimu ndi kulimbikitsa. 3. Mphaso yokhala ndi mtima wopereka nthawi zonse. 4. Mpaso ya usogoleri. 5. Mpaso yokala ndi ntima wachifundo. 6. Mafunso okambirana. 1. Ndinu okonzeka kugawana ndi ena zomwe inu mumakwanilisa pa inu nokha pa mphaso zomwe mwalandira. 2. Ndinu okonzeka kugwirisa ntchito mphasoyi mumagulu othandizana. 3. Pa Korinto oyamba ndime ya 12 kuyambira pa 28 mpaka kusiya pa 31. Ndimeyi imapereka mayina a anthu omwe Mulungu anapereka ku mipingo ndi mphaso yoyitanidwa mwa padera. Ndipo Mulungu anayika Ekleziya poyamba atumwi, achiwiri aneneri, achitatu aphunzitsi, pamenepo zozizwa. Pomwepo mphaso za machiriso, mathandizo, maweruziro, malilime, amitundu mitundu, koma aliyense onse atumwi ali aneneri onse kodi, ali aphunzitsi onse kodi, ali onse ochita zozizwa, ali nazo mphaso za machiriso kodi, kodi onse alankhula ndi malilime, kodi onse amamasulira mawu, koma funisisani mphaso zoposa, ndipo ndikuonesani njira yokoma yoposatu. Ndakonda kuti tigawane nanu chifukwa chomwe tikugwirisa ntchitoyi ya Ambuye pakati panu kuno kwa Afrika. Sikuti ndi chinthu chomwe ndinaona ngati chingathe, koma ndi chifukwa Mulungu anandiitana muli mphamvu, ndipo akudziwa kuti ndatumidwa. Pomweponso malemba akunena pa Aroma 10 ndime ya 14 kulekera 15. Ndipo iwo adzaitana bwanji pa iye amene sanakhulupirire? Ndipo adzakhulupirira bwanji ngati sanatumidwa? Monganso kwalembedwa, okhometsa ndithu ali mapasi a iwo akulalikira uthenga wabwino wa zinthu zabwino. Mulungu anandiitana miyezi 10 yapitayo pomwe mkazi wanga anamwalira chifukwa cha matenda a kansa ya mubongo. Analumala mbali yonse ya thupi lake la kumanja, pomwe timazindikira kuti ndi kansa ya mubongo zinali zoziziritsa thupi. Kufikira pomwe tonse tinafuula kwa Mulungu zomwe sizinachitike chiyambirecho. Ndipo mukudziwa ndi nthawi imeneyi pomwe Mulungu anayima nafe mumapemphero Masalimo 116 ndime ya 15 pali mawu akuti imfa ya okondedwa ache ndi ya mtengo wache wapamaso pa Yehova. Ndi nthawi yomwe tinafuula kuchokera pansi pa mtima kufikira pomwe tinaona malonjezo a Mulungu mbuku la Yeremiya 29 ndime ya 11. Pakuti ndidziwa malingaliro ndi lingaliro inu, ati Yehova, malingaliro antendere, si achoyipa akukupatsani inu adzukulu ndi yembekezo, pamene mudzayitanira ine ndipo ndidzakumverani inu. Ngati mwana wang'ono ndinakhudzika ndi kukhala ndekha, ndipo ndinabweresa ululu mu mtima mwanga, mawongoka ngati ndinayenera kukondedwa, komanso kuti sindingapeze chikondi chomwe chingandikhutire chifukwa cha ichi. Sitikanatha kumangokhala ndekha, ndinasiyidwa munyengo ngati imeneyi. umalira kwa Mulungu ndi mtima wonse kuti akuthandize. Ndikumvera makamaka pa nthawi imeneyo. Ndi Mulungu anabwera kumbali yanga. Ndikukhala chitonthozo changa. Patapita miyezi kumi, chimwalirire mkazi wanga, ndinalandira maulosi anayi kwa anthu omwe sindinawaziwa. Ndipo pasanathe masiku atatu, ndinapemphera kuti andiuze maulosi. Koma anaoneka kuti akufunafuna kuyankhula nane. Maulosi onsewa anali ndi uthenga umodzi wofanafana, wakuti ndidzakhala tate wa anthu achichepere omwe alibe kholo lenileni. Ulosi wachitatu ndi wachinayi unafotokozeredwa, ndipo ndikufuna ndikuwuzeni ulosi wachitatu omwe umati ndikuyenera kukhala tcheru pa zomwe Mulungu andipatse, zomwenso ndi zoyenera kukhala za ine. Anandikhulukira ku machimo ochuluka, ndipo anandiyitana, ndipo padakali pano ndikumukonda posatira uthenga wache. Mulungu amafuna anthu omwe amapereka. Mateyu 16 ndime 24 mpaka 26. Pomwepo Yesu anati kwa iwo, ophunzira ache, ngati munthu afuna kuza pambuyo panga, azikanize yekha, natenge mtanda wache, nandisata ine. Pakuti iye amene afuna kupulumusa moyo wache, adzautaya, koma iye amene ataye moyo wache, chifukwa cha ine, adzaupeza. Pakuti munthuyo adzapindulanji akalandira dziko lonse nataya moyo wache, kapena munthu adzapereka chosinthana ndi moyo wache. Uwo ndi ulosi wachitatu umene unaperekedwa kwa ine. Ndimakhulupirira kuti siku lili kuja lomwe ndi siku lomwe lonso zofuna mtima zidzakwanirisidwa. Ngakhale maganizo atakuuza kale, koma ndizosatheka konse. Ndipo akubwera malo mwa ife ndi kudzachita zomwe ndi zosatheka ndi munthu. Mulungu anatipasa thupi la Yesu Khristu monga olalikira aphunzitsi, ansembe, anthu analandira mphaso ya machiriso. Anthu okhala ndi mtima othandiza utsogoleri ndiponso malilime. Mafunso okambirana. 1. Ndinu okonzeka kugawana ndi magulu anzanu mwa mmodzi mwa mphaso mwalandira kuchokera kwa Mulungu? Two, ndinu okonzeka kuyamba kugwira ntchito mphaso zimenezi mmagulu mwanu? Ndisiriza phunziro ndi mawu ochokera pa Akorinto woyamba 14 ndi meya 1 kulekeza 5. Satani chikondi, ndipo funisisani mphaso za uzimu kuposa kuti mukanenere, pakuti iye wakulankhula lilime salankhula ndi anthu koma Mulungu. Pakuti palibe munthu akumva, koma mu uzimu alankhula zinsisi. Koma iye wakuonera olankhula ndi anthu chomangirira ndi cholimbikitsa ndi chosatisa. Iye wakulankhula malilime adzimangirira yekha, koma iye wakumangirira amanga mpingo. 1 Akorinto ndime ya 14 kulekeza 12. Momwemo inunso, popeza muli ofunisitsa mphaso za uzimu kuti mukachuluke mkumangirira kwa mpingo. Aifenso 4 ndime ya 8 kulekera 18. Chifukwa chachi, ananena mmene anakwera kumwamba, anamanga ndende, ndani nka za ufulu wa anthu. Koma ichi chakuti, anasikanso madera akunsi kwa dziko. Iye osikayo ndiye yemweyo, anakwera mopitirira miyamba yonse, kuti akadzadze zinthu zonse. Ndipo iye anapasa ena akhale atumwi, ena aneneri, ndi ena abusa, ndi ena alaliki, ndi ena atumwi, omangirira thupi la Khristu. Kufikira ife tonse tikafikire kumodzi, kumuyeso wansinku wachizalo cha Khristu, kuti tisakhalenso makanda ogwedezeka wachikhulupiriro ndi chizindikiro kwa munthu wangwiro kumuyeso wansinku wachizalo cha Khristu, kuti tisakhalenso makanda ogwedezeka ndi kutengeka ndi mphepo yonse yachiphunzitso ndi tsenga la anthu ndi kuchezera kukasata chikondi. Tikule mu zinthu sonse kufikira iye amene ali mutu ndiye Khristu. Kuchokera mwa iye mthupi lonse lokwanidwa ndi kulumikizidwa pamodzi, pothandizapo mfundo yonse monga mwakuchirisa chiwalo chonse pa muyeso wache, lichita makulidwe athupi kufikira chimango chache mwachikondi. Aroma 11 ndime ya 29 kulekera 30. Pakuti mphaso zake ndikuitana kwache kwa Mulungu sizilakika. The end. Kusiriza funziro. Zikomo kwambiri.